This is Ewa from Tanzania.
Yeah.
Morris Carrier and Hemdi from Uganda.
Call.
It's a dedication to all Africans living in poverty. Yeah.
Sombe mambo yaribike, peso sishike mfano mtu pukutike. Utonekana silodote si chochote, utonekana kara kwa watu siku zote. Wale mwengu awatakupa mkono, magonjwa takuvuta ndana shimo. Utakata tamaa, utandama na bara, pumzi tovuta kwera kwa lusombe kawai. Survive for fitness, never trust nobody, this word of witness. Weta kukana ata kama ndugu zako, weta didiki sema hawajui hutokako. Mama chakulia, hali onani majaribu tue dunia. Ipo siku mambo yako tatulia, utaweza takusau ya zamani lupitia. Oh hii dunia
wagalalina tendo kore. You should think about tomorrow, not only today. Pagalarina kendo kore. Oh, kendo kore. Yeah.
Wapo wapi marafiki loko nao, enzi zile pesa mekutembelea. Awapo tena nawe wamekukimbia, sasa uko liko tayara na kukandia. Mki wako nae nataka taraka, anasema maisha na wamesha choka. Anataka rudi kule kwa oliko toka, sababu maisha na yoishi na wamesha choka. Ada ya watoto jalipia, kodi ya chumba na yonadaiwa. Unazidi changanyikiwa, ata unajuta okwa ninu lizaliwa. Pige moyo konde, maisha uya shinde. Bado safari ndefi yenye miba na mabonde. Chwake kinyongo ata kama likutupa. Remain strong, be strong to be jealous, that's all.
Wagalalina kendo kore. You should think about tomorrow, not only today. Wagalalina kendo kore. Oh, kendo kore. Binadamu sio watu, ukiwa na shida kutoa onya. Sasa wamekimbia, oh. Ona sasa wamekimbia. Bagalarina kendo kore. You should think about tomorrow, not only today. Bagalarina kendo kore. Oh, kendo kore. About tomorrow, not only today. Bagalarina kendo kore. Oh yeah, kendo kore. Binadamu sio watu,
ni kweli atakupenda ukiwa na kitu tu.
Ukiwa na shida utawaona,
watakujali vipi ukiwa na shida ndugu yangu.
Ona sasa wamekimbia.
Kali Rashid,
ona sasa wamekimbia.
ECT, Master J,
ona sasa wamekimbia.
Maisha na panda mbili, usifu moyo, zingatia, sikia, siku zote ndio anavotokea.